go further. Big thanks to the Father. All my life I pray for the brighter days. Always trusted you who knows the chase. All the pretty good things you bring, I don't chase. Little efforts for you, run my race.
Kumutwe mutima munda nkulina yegwe tata atalimba lwe nakufuna na zula na mazima na mazima ejiremisa nato yanze tata abana ba mama thank you father thank you for that.
Tata mani gweweka. Yeah, yeah. Hakuna mwingine Mungu kama wewe hapa duniani baba. Bwana, Bwana, unaweza Bwana. Yawe, Yawe, unaweza Yawe. Mungu baba utukuzwe Yawe. Sometimes we pray as if we doesn't hear. Sometimes we cry as if we doesn't. Unanipatia, unanipatia. Na muke mzuri utanipatia, anaye kujua. Sina shaka na wewe baba, sina shaka. Sina shaka na Mungu baba, sina shaka.